Yeah, boy. Esprenda sphephetha amaphepha ingane sisiphethe senza umsebenzi ubona sekuma matende awulele ulate usele awunayo itrust usithwele manje ngibulala le ndlala ingangijaji inkosi enkantolo ngicela ushwele esifila saka hey esikhandi saka we bheka ngidobo abantwana ngoswiti wozosakhanana we awukhuluma ubheke nomlomo unamehlo ukhuluma ubheke Sinu checkers, the colors of my skin, la so sinu checkers.
I shall a pants, You never been there for me. Hold up, there goes my memories. Isondela chika chika, ubale ngwenya zakho ngokuphethe mina. Thola ukuthi zonke vele ifuna mina. Anandaba thatha bonkulale phansi jina. Uyazela phindana kwenza ubone nini. Sidabuke dubani ke bi cocaine. Iphuma ngamakhala ngisiyu 17. Ungoma iphumisha isa bring the propane. My ninja with the future with the realest. Tell abona bonke imi business. As I say, qedela wena. Spare to name. Witness. Siyasikhanda bangani ba Siyabuhlaba neskimsa Get down, ushaya ma get down Bamba umthetho mpintsha Unga stress imvanwa Unga stress imbaba Shelly pants Shelly pants